Matthew Records.
Bir bang bang. Mr. Seed again. Mr. Seed again. Yo.
Oh, oh, ah.
Baro on the beat, yo. Nimetoka East Most Beloved, Ninema inatosha. Nikiimba nishuda minatoa, Ninema inatosha. L-O-V-E-Y-O-U. God inanibamba every night and day, cause you they make me to feel alright. Bri bang bang. Wacha ni kuambie brother, uyu God misiwezi msare. Akinita minaran kama mkale, najua ana come to someday.
Vile unaona minangara kama jua, Ninema inatosha. Kuwe na ukame ama kuwe na mvua, Ninema inatosha. Yeah, whoa, yeah. Ninema inatosha. Yeah, whoa, yeah. Ninema inatosha.
Izi madinga, Range Rover bima, ni kwa neema amenipa. Leo wenda huna, kesho watafuta. Na kwa neema itafika. Usife moyo ngangana, Mungu wetu nindiyo tena, amen. Magoti piga sana na ukimuomba Mungu, amen. L-O-V-E-Y-O-U. God inanibamba every night and day, cause you they make me to feel alright.
Vile unaona minangara kama jua, Ninema inatosha. Kuwe na ukame ama kuwe na mvua, Ninema inatosha. Yeah, whoa, yeah. Ninema inatosha. Yeah, whoa, yeah. Ninema inatosha.
Oh, ah. Oh, oh, ah. Oh, oh, ah. Wacha ni kuambie brother, God misiwezi msari. Akinita minaran kama mkale, najua ana come to someday.
Oh, oh, ah. Oh, oh, ah. Oh, oh, ah. Ninema inatosha.
Vile unaona minangara kama jua,
Ninema inatosha.
Kuwe na ukambi ama